Shout out to Vince on the beat, by the way.
Dear ex, ni mimi mresh. Lota shtuka sana, juita kuja kama text. Nona kwako kwa sawa na mi kwangu na ni mess. Now flirt when ni stress, kwangu kila siku ni case. Unani pigia, pigia, mbono unani kasia. Kwanza nomba itoke siku nisike tu medisapia. Lafu skiza my idea, oma demu nakatia. Po maskani nkipitia, sifo na kuharibia. Papara, punguza, soon utaparara. Kukuru, kakara, natafuta madara. Futa bamba tena kwanza kipata kihara. Ogopa, muhadara. Niko nataki, kanya kositaki. Hujapewa umenusa, ushatangazia umati. Sengi kucheki na kupimia na manati. Wepigwa moja pa, pa, kitwa katikati. Peleka pande ile, ile, ile.
Wapi?
Kule, kule, kule. Peleka pande ile, ile, ile.
Wapi?
Kule, kule, kule. Unanzaje kunikatia, hebu soja funga njia kwanza gera rahia. Kama uko na ex kando yako na nakutupia machoka na hear you make a clap now. Uko na ex wa makex na na vex kwa hii place kana hear you make a clap now. Nimepost mwenzako mi niko kos, kuna piga chuma toss na kuna chali mdos. Niko pa pot no nimekujia hii posh, mkwapi ni wapige tosh, tell him this is his loss. Peleka pande ile, ile, ile.
Wapi?
Kule, kule, kule. Peleka pande ile, ile, ile.
Wapi?
Kule, kule, kule.